Top BT, baby. Yeah, mama you got me many kamata na snapo cheesy. Kama umenekiali mbwata bas napenda hivi. Baby you hot and you feeling cold. Na nifanya nisi chelewe kurudi home. Unayajua mapenzi na vodeka deka. Na misechi na fast ni na weka weka. Muda wangu wote na uteka. Utaki ntoke nguo na loweka. Uwe.
Macho ya nacheka. Na moyo unacheka. Nafurahishwa na mengi sana. Hadithi za kwenye mkeka. Michezo ya chumbani, sijui tachoshwa na nini. Kama ngederesha ona hindi, sasa ntanuna nini. Mapenzi kijaka, kwako nimejificha wanioni tena. Unanichacha fyandani. Mapenzi ulaka, changanya na gongo nishindwe kusimama. Unanichacha fyandani.
Toka Tanga, Pangani and then Kushila Kimanga, Wangwana na Chen. Na ucheba kupiga deki, Osama Bin Laden. Kisha yakata madanga, Kambali Benten. Tuzi sakeza sifuri mama, wewe. Ala pita siyo mzuri kama, wewe. Nipe paka kwenye stuli mama, wewe. Tena sivaye kufuli mama, wewe.
My baby you so beautiful. Beautiful. Beautiful.
Shepo yako ya kiboyo, kiwine, kiwine. Ilete kwa nyuma, rewind, rewind. Tukitoka kwenye dina, nindum, na wine. Kwa na yule boy, bad man, uta shine. Murder!
Genius.